Aibanga kinza no masonge. Napiga love you emungaru. Napiga love you emungaru. Nikumbi jaki kukumbai. Tunakutunga yusula ya uma. Get you up.